Ibu chizimbe kumina chitundu tubazike.
Woman don't get colored. Hey. Mwala weza kuzina kumava kwenye gay.
Yeah.
Ebya kunyo babigule. Yeah. Oba tutana katutana gay.
Yeah. DJ don't get colored.
Mwala weza kuzina kumava kwenye gay.
Chula.
No bube na tubigule.
Yeah.
Oba tukesa tukesa.
Yeah. Yo, yo. It's spontaneous, mitaka waka kunta.
Yeah.
Humonja achiwa, kula hiti wa ya galira.
Yeah.
Correct your race, mlijia wekwe senda wa. Kwa wale achivula mchile chindu chia kusagasa. Ye wachipata weno neba vivula. Yo, habamu wongone tumoye wa majupa kutoko. Kabili nga tubrandi kunyuma. Yo, ulamu hunyu mioni Kampala.
Tuwa tunyu midwa, yes of course.
Yeah.
Tetutia loo sifa tuliba bo.
Yeah.
Bubaz,
natuwe sala.
Zishot,
kama jambula. Haba tuzala wa masasa vili kunyama.
Woman don't get caught. Mwala weza kuzina kumava kwenye gay.
Yeah.
Ebya kunyo babigule. Oba tutana katutana gay.
Yeah. DJ don't get colere.
Mwala weza kuzina kumava kwenye gay. No bube na tubigule. Oba tukesa tukesa.
Yeah. Women don't get colere. Haba durendi temuti ya mukoleze. What? Only top katubako ye. Zeno mugezi reto re katubako ye.
Fetuzi na kalion so mino mino.
Yeah.
Maguru kabinachi watu mikono.
Yeah.
Retro rey ya tabude mukono.
Yeah.
Katuzi na mazena vule musono.
Hey.
Gate wale tukuwa na kumukono.
Mm.
Design na uvazi chambala weno. Gwe, febo vubu kani vumulo. Mara wazi kafete kapa mizindalo. Tutukula ngama so wani katandalo.
Yeah.
Aba chesi mutu jokolu kongolo. Mwanda wadana ye mchanda gamalo. Na yena jimba kubi ya bama la kichalo. Woman don't get colored. Mwala weza kuzina kumava kwenye gay.
Yeah.
Ebya kunyo babigule. Oba tutana katutana gay.
Yeah. DJ don't get colored.
Mwala weza kuzina kumava kwenye gay. No bube na tubigule. Oba tukesa tukese.
Yo, yo. Nga tata tukuba chukuba nga chinyuma. Mana kigalis Uwanda banga watoba. Mwende vyo kujumisa, mwende kabaka. That is good, okuwa msala fulesa. Retro Rally no mnyaye, Faba Chukuba. Bonawana, Faba si wange ntunuka. Drama Boy, St. Andrews, Mukateva. Producer Green, Echigomanga Chiku.